Salam. Salam. tego. Adia kuna lai na chweko. Obatake ni zalau. Onye mameli balo nyolo mwia. Nada kukwa na lai na nyumameli. Obatake ni zalau. Yijiwe matu. Elusia na Premier League. Asana football club umweliki no nenu. Ndi chasi puta chasi aga felufa. Ndi chasi mwekwaliki no nenu. Ndi Manchester United puta faga felu. Overtaking is allowed nenu. Nada kuna lena chwego. Ilu seme market ni money chado. Nongwa lundi na tu one container. Nongwa palundi na tu 20 containers. Onye na tu one mweliki tu ba 28. Onye na tu 20 mweliki tu ba 40. Onye na tu 50 mweliki chizo balaka. Mima gon overtaking is allowed. Nada kuna lai na batego. Overtake didi na kukwansa. Nyakeji we mwi umbozis. Yu umbozis is onye menjo e wenye gu. Manadada nyemwe zili ujisosu. Onye befe mwani anu wabayalo. Onye ukwe babalu nenu weji nyamono. Mwede jinu wa manu kani gu. Mkogi baba nenu wa welu mwayo. Jisye nike. No one on your gate for when I'm war. Overtaking is allowed. When you're the one working, no good, you're not well. Overtaking is allowed.
Overtaking is allowed.
Nada kuna
lai na batego.
Nada kuna lai na batego.
Overtaking is allowed.
Overtaking is allowed.
Nada kuna lai na batego.
Overtaking
is allowed.
Is allowed.
Nada kuna lai na batego.
Nada kuna lai na chwego.
Overtaking is allowed.
Onye mpya balu nenu wanya.
Nada kuna lai na batego.
Onye liba malia.
Overtaking is allowed.
Onye kuba malia.
Nada kuna lai na batego.
Onye jiwe tete nyabutu.
Overtaking is allowed.
Overtaking is allowed.
Nada kuna lai na batego.
Yewe niwe.
Overtaking is allowed.
Yeji liwa chwego.
Nada kuna lai na batego.
Yeji ramazo na chwego.
Overtaking is allowed.
Nije nuba nosi.
Nada kuna lai na batego.
Nada kuna lai na batego.
Overtaking is allowed.
Overtaking is allowed.
Nada kuna lai na batego.
Oya ni mabalu. Anjana wide milipata. Chivita mwaliba. Aku gonkisi zina wide mili. President TVCS posu dogu. Gobo dogo mwane kademi. Ugobuzu wengisi zocha kenade. Nami pase ku fresh club unke Nigeria. Chairman uchife za kutiba fisa. Havesta hotel and suit. Havesta gadi nevanyina lachaka. Onye wide mili, onye zene keneyi. Mundilo batu yali zina kubu. Overtaking is allowed. Nada kuna line ya batego ibo. Onya wide, onye zekenei. Akugo na wide.
Akugo na wide mili.
Onya wide mili.
Overtaking is allowed.
Victor Mariba.
Akugo na wide mili.
Yendele muta lagi.
Overtaking is allowed.
Zina Mariba.
Akugo na wide mili.
Oh so dieme.
Overtaking is allowed.
Overtaking is allowed.
Akugo na wide mili.
Onya wide mili.
Overtaking is allowed.
Akuga wawe.
Akugo na wide mili.
Omoto mwa chukuga si.
Overtaking is allowed.
Akwa lumundilo ya lugi.
Akugo na wide mili.
Ife chukunye lugi lo sina.
Overtaking is allowed.
Akugo na wide mili.
Akugo na wide mili.
Omolo ni mwa putu waza.
Overtaking is allowed.
Akugo na wide mili.
Overtaking is allowed.
Victor Mariba.
Akugo na wide mili.
Onye wide mili.
Overtaking is allowed.
Kanjenu na nando. Kanjeke nezi mwabalimu. Chief Obalimu kene todogu. Mili nezo lorankizi zina nando. Doki kwenye gogo kilinsa. Wopotopo mwadeke nemi. Ezi mwabalimu mwanye nando dike. Chairman uchifeze kutibo fisa. Prince Paradise Hotel and kenemi Yesu mwa balumu Ikwe dole kenemi Mili nezo lora mwenye nando niduso Anjebe nanyo bani demili Kanje kenezo moto Chifsa pene jindu Ife di nanyo ba Yesu mwa kondyo banine Odogu jelubili na Queen City Carolina and America, Keso Mogo Jelubili, Keso Mogo Kenelu Mulologi, Doctor Lady Yuyu Ejindu, Masina Chodi Beza Manyoma, Ene Mulomu Mekenemi, Masina Chimwanyoma, Ogoli Malobi Diodi Kocho Kwanudi, Odi Beza Manyomo Nyeze Sigile Chaba, Odi Beza Nezo Mogo Fabo Mwane,
Mrs. Naga Omwendu, Abala.
abala ki bia manyi nze kende yi anya jebe nugugu nda dozo melagu sida na South Africa zo imu sida de nugu wonye nze kende yi yezi mwachi gofre melagu ni duso yezi mwichi yata monye ne nugugu sida ne dozo ezo imu bili sida na South Africa dogu sida chube gona puro na line ya patego sida novateki ni salam wonye nugugu mwani jofo ni duso sida ezo imu
adapu na line ya patego
yezi mwani jofo
sida ne nugugu
wonye mweleko
adapu na line ya patego
moke maluma
sida ne nugugu
sida na South Africa
adapu na line ya
sida novateki ni salam
sida ne nugugu
sida na adapu na line
adapu na line ya patego
Oh, studio kanisi mebe Obi rising di ni amu nana fu Obi na ke na baso koso kani Oba teki ni salam
Oba teki ni salam
Nada kuna laina
Ada kuna laina bateko
Ada kuna laina bateko
Teki ni salam
Oga ewe niwe
Ada kuna laina bateko
Mada ewe niwe
Oba teki ni salam
Ada kuna laina
Ada kuna laina bateko
Phoenix.com.